Yeah, yeah, buy shit, buy shit. Yeah.
Check out zpushup.com.
Yeah, G-Squad boy, on the new break. Banda Rhymes music.
Banda Life.
Hush my dog. Ine pepo sio imba ni kufunate kumveka. So wela na mabachef, venipika vizi nyeka. Nikafika tini bachef, bachef. Pachipanda tini bachef, bachef. Kafika tini bachef. Pachipanda nikafika tini bachef,
bachef.
Kafika tini bachef. Pachipanda nikafika tini bachef,
bachef.
Distride ni pase kapoto na mutiko. Kuhudu wazile kutia pandise tiliko. We got power yes, but not ya zesco. Track ya kusili zanu za sala viteko. Asoli mubladi ndiye mwene ilili. Life ya malapu kwa tundye mweti nkalila. Ise muma piti ndiye mwene tipikila. Maheta wafuno menya game nane kwa tiyuro. Stop lying to yourself, zero za kutulo. Nikafaka verse, once wafuni kakuziva. Maniga yes I'm blessed, but not imaziva. Mweni chaila twist, ingani chinda tema gee. Ine pepo sio imba ni kufuna te kumveka. So wela na mabachef, venipika vizi nyeka. Nikafika tini bachef, bachef. Pachipanda tini bachef, bachef. Kafika tini bachef, pachipanda nikafika tini bachef, kafika tini bachef, pachipanda nikafika tini bachef. Mabesi niletaa fungani beef sinapye. Ndani competitor abwele panoti lape. Ani showing a skill, ngati ni Mbappe. Check me and my lifestyle kutina jawangati. Pena fika inse boy, yes we party. Apa maske umu game ni akalati. Sosu za katikwila asi we gone gati. Mugrupu ya bifu ni funze kodi mnevangati. Mumalusha kunigwilo fika level ni nafika. Bati nikafika maflow ndiye ya tika. Na kusili zani wonse kumosi na wambeka. So call me bad chef utena pika nicho nyeka. Ine pepo sio imba ni kufuna te kumveka. So wela na maba chef venipika vizi nyeka. Nikafika tini bad chef, bad chef. Pachipanda tini bad chef, bad chef. Kafika tini bad chef. Pachipanda nikafika tini bad chef,
bad chef.
Kafika tini bad chef. Pachipanda nikafika tini bad chef,
bad chef.
Yeah. Music by God. CZ.
Bad chef.
Rappi. Z Squad.
Bad chef.
In the beauty. Bad chef.
Bad chef.
ZPushup.com.
One Records Production.
One D's Production.